Vibration Production in the limbo. Young mama, she king.
Learn kujibamba, tunde basat kate tot. Jalishi weni mama kona haka tunde down kujibamba. Na magalan kata chrome, kazi anu kushikisha wakiromba sana tong kujibamba. Tunde basat kate tot. Jalishi weni mama kona haka tunde down kujibamba. Na magalan kata chrome, kazi anu kushikisha wakiromba sana tong.
Leon kujibam, bam bam, pitisheni matot. Jibatize kwa maji mseme mimi bibi ya John. Shake bam, bam bam, na nimedungia thong. Dania himi nisketi na sketu takia shot. Piki piki bam bam tikisha kwela dada. Patini ya kibuda kwanza pitisha kishada. Bogi na kichele na ibana sikia tu kelele. Budo silete kimbele mbele pota kula bamba. Itisha blunt lafu teremsha na chok. Leo tunakula majank kata malaini za coke. Choma maini tuende za bia mutura tuikule roll. Leo ni kumisbehave yani leo na vunja
lose. Ati leon kujibamba, tunde besot kate tot. Jalishi weni mama kauna haka tunde down kujibamba. Na magalan kata chrome, kazi anu kushikisha wakiromba sana tong. Bamba, tunde basat kate tot. Jalishi weni mama kauna haka tunde down kujibamba. Na magalan kata chrome, kazi anu kushikisha wakiromba sana tong. Give me the wine, minataka tozi nice. Napenda nkwe mlevi ati kwa ndai nianze kufight. Na mamodo wako mzinga konya kikrom na kiwine. Bila chesa ni hot, iki goda baso nice. Iki workout, pombe fast tool. Piganisha kablo kate kama utaki live wake. Kama kawa kyo na mawingi sujue yo ni pate kimpawa. Na wapanga sujue yeye domfame pao. Ati si dompa mi glass, usope kusimama true. Stay down to me lungs, nimeshiko na kafiling. Kaku hit up, kajoto mingi flani adi na shindoke. Na live long, nikyo na weke jani Mr. Chrome. Nasikia nimete veva tu vidop. Na kichankicha pashukisha maliza na kingdom. Na ndugu yako munwoka, au du ni feel mechoka. But sometime music toka jomio ndoko dogo dogo. Na tileon kujibamba,